raison kai anay raison ngaji do chundi bo heburi fu sotere leleedi meedin di min jehi min kawrto yi ton e pelle rewbele njoobo su ittay ton haakoloji oro kanye chundi bo heb be kulliti wiide o do golle nafa ana hen sanne fesu chadele mata li hen ko nayri bangal nabude nokkule moddo don hani sotede
ambe wotrou deta
wotrouji bi notorto amoyde sato katakateni ngaji mamin dardan kambe jo e mublaji be waddude di dum tampintami yalla hebdo chondi di machine ngaji min joggi tagal ngudum non min chawadi fetere kilo fayotade kiloji didi tagal dum non min jeyan ana sore jati
chondi bo he micciteden wiide idum yida sanne ile awalun to tumbutto ko buri hewde yimbe la ngadobe chobbe be fu ana nawtiro dum sanne honno be do yimbe le cedirino
ici a tombuktu no
gatumtu ga min notro sanne chondi bo he ele mu ingollo nebam mo noddirta kondon mu isanne so neda jukki nyambe dum fa hara abutitan no mo ini dum terde gatumtu ga yu nyamdu barkindu sanne
sugulu kuro komi dido bodo bomako do min jottiki ciotto do chondi bo he goto noddirteedo bidja sako odo debmo do mo golla odo golle ko boyi o anda do dusanne holiti wido wana wakande kaaje da fu kebata chondi bo hendi
do sugutu min bomoyta mi meedi suurde tornaaji sappo fa sappo joyi kiloji di wakko juuno na jeeye temede tati e chapade jeego mi wawi di jaati luma mudu na weli sab jamarde na jidi dum den nyoloma wa suuti fa yo tarikh kiloji noge
min jaari nokko noddirteedo bako jukoroni abba sangare o goto mu'inowo don nyamduuji som bami chondi bo hendi o mu'ina ko heewi holitiide duñaloma handen o sukabe hooban baawi golludde dum
no mu'ina bo ngaji jilladi e chondi bo ne sota dum no boso ngaji den ngala don sembe ka hande min njeya dum no cagal leedi nokkuji hono france e ko nande mi joku buri no ko yon gollobe
dina boji di do kolitiwi dana kebali hen nafa sanne misalali lamu motti kanko Boubacar Diallo o gollo ton o holitiwi di hitande fu chondi bo hendi o mo naba do e leedele kerdirde leedi meden di o mo naba ko bamata chakuji temdere fa yotto chakuji temedidi
bo atayoro kacha
mi muti nabde dun Cote d'Ivoire satam ne kebati Allah ji do datidi fu bangal dunugo ngo suni lam ko be mbawi fidi dabreji ne mo nya do datol ngol wata nafude
ittude chondi bo hena heltoyde hakoloji oro irum e ko nafata sanne ko nayri bangal kebe non taykiti tobe kollitri wiide be bi fu fota hono yimbel bamobe so baylita dun ngada dun jaggoji mudun en kanko docteur Jakite Lamisa o yusoni mali hunchini dun hore irum wawi nafude ko nayri bangal kebe sanne
chondi bo hede fasu hunde yabande bangal jateji bilidi kulle kebe hunde nafonde sanne ndemobe ko gur hewde rewbe mbaylata dun kambe dun jata dun no de lumoji cewdi madun goldirde mbaylito je bi jollo yalla be keba tugu somoy ne dum do fuf ko buri hewde le kiruduji gollete bangal jagu mudun ciagal leedi ko buri hewde nabata to France ma leede golle Europe kabal mudun dun no nafa sanne leedi ndi
l'économie durable
oroje da nafa kebe le kiruduji to sanne idum faabo du ko nayri bangal golleji roobe so bami fa taccu yi ha ko loji di la wobbe dunje itto yi bo he ngari ngadi dum chondi